kama mboga mtoto anaimea, kama mchicha mtoto anauchuma, kama pipi mtoto ainyonya, sio mbele mtoto paka nyuma. Dawa ya moto ni moto so kuzima, kama mchezo mtoto kaushindwa.
Smokumziki.com
Uige unasema ulugeki utarogwa.
Yo! Muziki wabungu! Wabungu, 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 wabungu! Unapila nikicheka!
Sali utaka, mtoto kaupata. Sali utaka, sasa kaupata. Sali utaka, mtoto kaupata. Sali utaka, sasa kaupata.
Uyo mto, uyo mtoto, uyo mto, ni mdogo. Uyo mto, uyo mtoto, uyo mto, ni mlevo. Uyo mto, uyo mtoto, uyo mto, ni wa moto. Uyo mto, uyo mtoto, uyo mto, ana mzigo.
Ude msimjue, alinona mtandaoni, namba yangu ya simu yu. Take them down it. And I'm not to be. And I'm not to be. Men are not muted. I'll put them standing. And you'll be a Taila. Taila and now you. Tuli Zaki Sasa. Wake up, come Tuli. Neme Kuelewa. Unaki Fuaki Zuli. And I will get to chat. It's a message of my pen. Minataka to make it. Minataka tu sexy. Sambona nalia. Anabweka. Sambona nalia. Anabweka. Sambona nalia. Anabweka. Sambona nalia. Anabweka.
Sali utaka, mtoto kaupata. Sali utaka, sasa kaupata. Sali utaka, mtoto kaupata. Sali utaka, sasa kaupata.
Uyo mto, uyo mtoto, uyo mto, ni mdogo. Uyo mto, uyo mtoto, uyo mto, ni mlemo. Uyo mto, uyo mtoto, uyo mto, ni wa moto. Uyo mto, uyo mtoto, uyo mto, ana mzigo.
Anabweka, sambona nalia. Anabweka, sambona nalia. Anabweka, sambona nalia. Anabweka.
You, Usaki wabungu, 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 wabungu. You, wabungu, Nasanga wabungu. Wanapenda nikicheka. Sio bongo tu, paka mbele na sio mbele paka bongo. You, uchu wa bongo, silizi wa bongo. Kintukana mwezio nasikia lasa ki wa bongo. Ukinisifia mwezio spendi ya saki wa bongo, wa bongo.
Download kupitia smokumziki.com.